double six. Paka sasa, moto ushawaka. Mambo nayofanya sana, navuka mipaka. Vitu navyotaka, mwenzenu na data. Tena anasema ti hawezi kuniacha. Mashaka, usaliti sasa. Mimi na mwanangu yani ni kama mapacha. Shem lake sasa, kitu walipapa. Anazima taili niweze kuchapa. Ndo hivyo, yani ndo hivyo. Shem lake anataka tusho. Ndo hivyo, nyama ndo hivyo. Ndo hivyo. Yeah, ila kibaya zaidi yeah, navutia. Nashindwa kuzikatara za dunia. Huku tunapoenda jamani sio sawa. Sio sawa, yeah, yeah. Tena akini misi ananipatia. Msisimko wa mwili unaniingia. Huku tunapoenda jamani sio sawa. Sio sawa, yeah, 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 yeah. Kiukweli ana mambo mengi, mwezenu ntadedie.
Ntadedie.
Anavyo nipa vya bara na zenji. Ah, mziki toti na uonja kochi. Ana enjoy sana mbaka napiga makofi. Kama siyo gopi, ukorofi. Kafunga milango kwa maana siyo ndoki. Atoti na uonja kochi. Ana enjoy sana mbaka napiga makofi. Kama siyo gopi, ukorofi. Kafunga milango kwa maana siyo ndoki. Ndo hivyo, yani ndo hivyo. Shemrake anataka tusho. Ndo hivyo, nyama ndo hivyo. Ndo hivyo. Yeah, ila kibaya zaidi yeah, navutia. Nashindwa kuzikatara za dunia. Huku tunapoenda jamani sio sawa. Sio sawa, yeah, yeah. Tena akini misi ananipatia. Msisimko wa mwili unaniingia. Huku tunapoenda jamani sio sawa. Sio sawa, yeah, 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 yeah. Ulele lulu. Ulala lulu. Ulala lulu. Tuendele ama tusiendele.
Tuendele.
Le ama tusiendele.
Tuendele.
Tuendele ama tusiendele.
Tuendele.
Tuendele. Tuendele. Tuendele ama tusiendele.
Tuendele.
Le ama tusiendele.
Tuendele.
Tuendele ama tusiendele.
Tuendele.
Tuendele. Tuendele. Amigo.